Order. Court is in session. In the matter of the people versus the Papaya family. Mr. Prosecutor, please. Proceed.
Mr. Papaya. Uko Papaya. What do you expect when you jump out of the frying pan straight into the fire? You're the definition of a hyena, a cheetah dressed in sheep's attire. Na kila uendapo kasi yako ni kustil kukil na kudivawa. Maji ulikatia kwenye mita, ona vile hatupigi shawa. Unamezea pipi ya mwenyewe mate, uoni hata haya. Mr. Papaya cheats, Mr. Papaya lies, Mr. Papaya eat your food and leave your plate dry. Mr. Papaya sleeps and he never ever try. Mr. Papaya please hire mambo hire fine.
Mr. Papaya, uko papaya. Mr. Papaya, uko papaya.
Pia wewe uko papaya. Sikio lako la kufatu melitibu, lakini halisiki idawa. Motion and your kipawa, you're spreading rumors like a wildfire. Kukopa kopa huku na kule, na utakilipa umezoea vibaya. You have the audacity testify in church, na ulimi wako ni silaha. Biblia mkononi ni ambaye morohoni unanyemelea vijana. What goes around comes around, Mrs. Papaya hiyo inaitwa karma. Wachana na vijana, Mrs. Papaya napenda gombanisha watu kwa plot. Mrs. Papaya hapendi flasha kitoka kwa choo. Mrs. Papaya cheats and she never ever try. Mrs. Papaya please haya mambo haya fine.
Mrs. Papaya, uko papaya. Mrs. Papaya, uko papaya.
Mr. Papaya na Mrs. Papaya, nyote muko papaya. Yeah, in fact, papaya, toto papaya. Wote pamoja nyote muko papaya. Yes, that is the Papaya family.